Once in a while, ugenda nga nonzinamu, teweda bilo kusako smile, nadala ngorinamu, we have to enjoy this life, tuchakalenga tuchalibalamu. Meanwhile, nafunye information, stingy money's association, just put the value na occupation, tuve yotumbuza explanation. Sawa ya kweli lala, sawa ya kweli lala, sawa ya kweli lala, sawa ya kweli lala. That is what you make it. Then I sala kukuba hit. Wama bomba sakata biti. Baya ya bajibara kuspiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Elanga soka kulist yaba life city. The life city. The life city.
Drip to hard and go ye nakubie mpya. Style ye ndongo ndese mpya. Toni nyakunga tompya. Abatesi kativali mkukia. Kulabula, tontabula. Wembandia kuzange tompabula. Everything wello wello. Yeah, all is well. Sawa ya kwenu.
Abana belly, abana belly, abana belly.